Tubuzo lunako olwaleero bananyini masamba g'ebikajjo n'ab'ebimotoka by'ebikajjo abenyigira mu kukozesa abaana abakyali abato bubakeeredde. Mugenda kukwatibwa ku biragiro by'aba RDC. Kamisona w'aba RDC oba ababaka ba gavumenti wano mu Busoga ya retired Kano Ogulida Muzungu. Yabalabudde bw'atyo ng'ayogerako eri ba RDC ab'e Busoga wali ku Jinja City Hall wano wakati mu kibuga Jinja.
Aba commissioners bano bamaze okugebwa ebiragiro okwarestinga omulimi yena yeno webikadi ana yaganibwa ngaliko zisabana abato okutema ebikadi abatetuse ngabali mu isamba ye twidamu gema omuvunane ate twidda kuvunana n'abazaide bene baana abo okubaleka kujja okukola obwidu ngate tubakali kwetuuka ate nga amasomero galiwo aga yuzi aga primary okusomera obwerere omuzaire aleko omwana bajje bamukozesa obwidu okutema ebikadi nga tamutwaire ku isomero yena tuidda kuvunana emotoka yona mwene motoka ena yaganibwa ngeti sabana abajja okutema ebikadi ne motoka eyo tuidda muvunana ne beneva
Damuzungu era asabye bannamawulire okwogera ennyo ku bumu n'okuteesa nga bali ku mpewo okwewala okwongeranga obutabanguko oba okwewala okwogera ebitajja ku mpewo nga bino nno biyinza okuvaako emivuyo mu ggwanga. Kirefafono yabadde okulana basa fama.
We basaba tuti mutugenga kukusaaga edo ediri kuko okumpi ng'abantu bayinuike bali mu maka gaibwe baleme tusobola okubatuusa obumanyi tubamanyise gavumenti ekoze eki era ekola ki era ejja kola ki so tubaire tusaba tuti mutugondeze muku ng'essaawa endala jje mutuwa ku airtime ku mikutu gyaimwe era mutusembezeeku tubone nti timing sedo mu kiseera kyetwogereramu audience jetu batu targetinga ebanga eri tuwuliriza ate n'obulango bwona bukendere mu oja wakuba otyompaire 1 hour aye ate wakuba obulango all the time every year and then wakuba obulango at the end of the day ebirango byamalawo airtime it is time to reconcile everybody abaabitamu n'abataabitamu.